beer and maratena, vitotosh na kalitos. Na 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 na. Ah, nina uchungu moyoni, sianza hatari moyoni, nina umia moyoni. Ah, kila mara huzuni, amani moyoni sioni. Nibonge la noma hili, wanadamu mbona wanafiki hivi?
Wow, udhubutu mikiki na sihiri sisiri, ukose riziki ila wewe.